bakula wewe utashiba kulamba tabu mtingita kwa mtoto wa malemo
awe never mezi jipya ninanchosha mimi mwenzenu nimechoka nasema penzi jipya linanchosha mimi mwenzenu nimechoka tukianza kuchati mpaka jasho linatoka usiku kucha kuchati mimi mwenzenu nimechoka akianza I love you I need you I miss you I promise you kingeleza kuma mwili misiwezi ananichosha
dadati maswali yamekuwa mengi kipo songo wako exiselo midia
mtu wangu nangu sikania atenda kazi kumilingi mtu wangu nangu sikania atenda kazi kumilingi
Nimejisikia vibaya.
We mposti mama we. Mama we.
Na we mposti kichefu chefu unasemaje?
Mie tena dadati. We mposti mama we.
Masela wa boda boda mnasemaje?
Sio shida zetu sie we mposti mama we.
Asubutu.
Awe nefa.
Wachangamsha bure. Mtwara dekshia. Dodoma dekshia, Temeke dekshia, Inondo ni dekshia. Mama wakutindinganya ndo kwanza naingia. Lindi dekshia, Newala dekshia, Chamazi dekshia, Narufiji dekshia. Mama wakutindinganya ndo kwanza naingia.
Wanangu timu asubutu mnacheza aje. Never. Sijaona timu asubutu mnacheza aje. Chapa twende, chapa bakora. Nasema
gangando,
kiuno,
gangando,
kiuno,
gangando,
kiuno,
gangando,
kiuno,
gangando,
kiuno.
Wewe alishoga mbuzi we. Sikia hii, utajua ujui. Ushanga shanga chani
unayo nini lepa
ile pile pidachi
angalia lola sana
ushanga shanga chani
unayo nini lepa
ile pile pidachi
angalia lola sana
akianza I love you I need you I miss you I promise you
kingeleza kuma mwili misiwezi ananichosha
wanangu timu asubutu mnachezaje.
It's coming up, music detects.
Shughuli miambatana na mvua hii. Usishangae tukila wima. Asubutu.